Square Music.
Na vichua
umsamehe kiti tu. So rajua ndo vile kiti akipandisha waga haogo, hata kama mchawi mama akio mtaja.
Amemwona Gwajibu,
Gwajibu
anachunga zake kondo.
Kiki amemwona king 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 king,
kitambaa cheupe.
Kiki amemwona Poshi Queen,
Poshi Queen
kanywa pombe kazima kochi.
Kiki amemwona Sepenga
kajipunguza mavugu jilemba.
Kiki amemwona Zari kajigongelea misumari, angoki kwenye nyumba kari.
Kiti kamona gigi,
gigi
anabemenda mtoto
toto.
Kiti kamona konde,
konde
anasokota msoto
soto.
Bange, bange, yomi bange.
Kiti naona mambo mengi ambayo hayafai. Unaitwa nani Hemda?
Amemwona mpoto kabiga fuengo.
Kiti amemwona Daze na Mary Post konki konki
tarara boy.
Kiti amemwona Darasa na chana style moja,
yeah. Si unataka kukimbia na una break.
Kiti kamwona Jukes,
Jukes
kani mwanja face face.
Kiti kamwona Lemutus kachanja dog.
Kiti kamwona Juma,
kiti kamwona Yokole,
kiti kamwona Nebi anajilamba vidole
wenyewe yao.